chips na maini, ila mbish kama nini huni kosi. Vipi utaki kuamini, unawekwa kwenye list ya maitishe. Unakuja bila tarehe, unagusa busha wazee. Unanyuka utadhani mfungu, unasuswa kama unanuka, unakufa kabla bale. Sanaa ya uchanaji hauijui, bunduki za maji haziui. Sasi bora unge msema taki gogo, talala pema mana sina wema taki gogo. Ye unantolea kibesi na upande huo ufui, mana haujozoya fresh. Weza ndikiwa wimbo ili ukabato sankudisi we, au nimdisi alekucholea versi she. Superstar, ye unalipa, unauza, unandinga, unanyumba, unavimba, mana umeanza kupita na wachumba. Swali lini utaanza kuwalipa maproducer. Yo, hauna facts, you just lie things. Unajibu disses kwenye side feeds, sijui round pound, high speed, flying kicks. Flow ni moja tu, vipi ni kuwe nikiwa na style nyingi. So jitahidi we unapanga hoja, at least weka wazo zima kwenye stanza moja. Ukiwa unaruka ruka, kapaka mgonjwa, unamzuka, unasingizia ni flows, unakanga soda. Hauna mastanza, ndo nilivyo tabiri, umejazwa pumbavu na unajua. Kwa umepesi kama goli la kwanza, ama table ya pili, au darasa la tatu. So nakuwa, unajicontradict sana, unanitukana wakati unajitukana. Tuliache kwa taki majibu, tunabato njia. Unamtukana dadangu ambani dadako pia, na una dada pia, anapakatwa na anasaula. Tunajua dijina, anaitwa Paula. Lugha ni kumbi haumiliki, so wesu mshairi mzuri hauambiliki. MC ni meshiba vina ni mikosi, mstari wa mbele kama pina. That's too predictable. Nabaki nje box nisha divorce dini, wazio wanachukua mashosti wakini quote nimi. Fix your vocabularies, you can read more. A good poet is the master of all big words. Hata wish jua kilele, the entire system. Tabaki mwenye info, elephantiasis. Talk about storytelling, look at my damn hollow. Siku zako nye pesi, you now ready battle. Your story extensions, men are scary narrow. Your plot twist, the point of view, all are very shallow. I'm a better artist than your whole label, and I took storytelling to the new level. You can't match my skills, you can bow down and kiss my ring. My storylines, man, are too stable. Pumba kamaka haunikuti, kiakili weni mpuzi mpuzi, unapatia vyema. Izo baka baka pusi pusi, nilistabili kama kuchi kuchi. Bado ukarudia tena, unalowesha flow, bado tetanus. So umetaka ni kutese na ujiweke fast, ni kupenge makamasi ujitenge nasi. Ujichenge maana unaleta usenge nyaji, kabla ya kuja tunaposeto manguli. Ongeza kazi, ongeza kanda mseto sampuli, alafu kesho acha mapuli. Yanafanya wisi umekua na bado haujapiga nyeto vizuri. Mara umenintroduce, mara na ukoteza promo, na wendo ulianza kunitaja, uliteleza domo. Habari zime zagaa, watu ananiona shujaa. Sasa ngetaka usta, sinigecheza pono. Unabuni weaknesses za opponents wako, unaziadress na unahisi una control battle. Wakati lebo imekubeba unasinzia rodi, kama mwali upo ndani na unalipiwa kodi. Who told you to come aboard over? Mission compromised aboard over. Corporal, you're not alone, you don't grow over. Go master your bets cause you don't flow proper. Kitambo tulidili na mayoyo, wanaficha ubovu wa mashairi kwenye flow flow. Misali ukianza kuichambua, unaficha sura. Flow wapi we, unaweza uka flow kumshinda Nura. So I'ma rock him, give him a big L, watch him die by my side while enjoying the big cell. Nilisema nkimbato mtu na mtaja jina, siku kubato nilikweli miche, sasa na kutaja rapture. Watu wagusi hii medula, sifanani na vikundi vyema regular. Hatujashindwa ni maamuzi tunavyo operate. We unaenda mainstream, tunaenda corporate. Kona kikomo yo, basi ukikosa kazi no, don't slap asses, that's homo bro. Labda haujui somo, kuongelea ase mwanaume mwingine kwenye track, that's not normal. Yuzi yuzi tulikuwa mtoto pori, leo naita wachumba inbox mpige story. Wachumba unashangaa huyu jamaa mbona mbwiga, followers kadhaa ameanza kujiona biba. Bize na mchongo unavyo text mashori, ambao wanandoto kufanya mapenzi na mondi. Mnandaa vesi wawili and still not enough. Now I'm taking you to the express, nigga buckle up. Rapper wanna publish meshpapi wao, na wanapo push ni makapi now. Hawako proper prepared kwa mipapa lao. Papa duvet Mini punchline powerhouse. Na kata wings isi ulitaka upare. Kumbuka Ibrahimu alivyo mtuwa sadaka mwanae. Mungu kamkataza. Na mwambia Mungu this is personal. And this is no half what I have in my arsenal. Ronye usi umeishona so purify. Ato kikoroma bado is still a cutie pie. Mwah. Nenda forth and back kama ping pong. Species eno zezi order class kwenye kingdom. Umeanza gonga gonga nyagi unono umekua. Umeanza nyonya nyonya bangi kunyonga ujajua. Upo juu ya jukwa unalilia tuzo. Mi bado niko underground na shikilia nguzo. Unafanya wasanii tuanze kuboa meza. Mama kwa ngetaka abortion ningetoa pesa. Tunatega mane before atucheleweshi. We against the kesho bishoa ueleweki. Like Barry Burdens. Ofu yangu nkwamba, now I'm turning to a bad person. Na kushanga unajiona star, man, you're not really. Chef clean your dreads at work, you're not pretty. Got it on like I'm Gordon Banks. So I'm still a don, this is God's hand, Peter Shilton. Control party, wezi kukontrol battle. Kisha kadagi mbele na mayoyo wenzako. Weni wale wanarakati wenye asira kama pitbull. Nyuma ya keyboard wana treat to click click. Yeah, watch as I do my thing. I was gone, now I'm back like a boomerang. God, he's so young, this is felony. Apologize, I fall on my knees. Hata ya imbe makerubi na maserafi. I'm already twice the MC he'll ever be. Dula za kichina nzuri, hai ya kichani. Pesa kile takiburi, hai patikani. Unavipuliza mapuli, unavujivika vipuli. Na unasifa kama duli, miners money. Nasikia unataka utoke sahau. Loga kwa waganga hauchukui kombe nyangao. Kama mbovu ni mbovu tu hata uhonge wadau. Kake kule kwa kina wozu na kina bonge la nyau. Huh. Man in the city, look at my pep talk. Doing the impossible job, killing the dead horse. Roam by like I'm a cock miner. I'm a dog rhymer. So say hi to your boss rider. Sina sponsors kwa yo. Sitishiwi coffee, sichaguliwi hobby. Silipiwi kodi. Takushusha kama talent kiwa zenze. Kono huji chagulie kidole chima keki. Mini shenzi wewe nyoko mbili. Hakuna bidhaa yoyote ya kunimechi kwenye soko hili. Hakuna kopi nyingine, hata kopi mbaya. Nda kupotezo baki ya story kama conky fire. Tulisha flow, tuka fit puzzles, jigsaw. So kama bado hajavunjika hatu fix bro. Kuwa na swag na kuwa work, kuna fine line. Calm down, haujawa tamfame wa shy town. I cock my gun, rapper slay aje. 1-2 turns na today chache. Napote Kenya chui, utapotea kama ndui. Serikali ai kujui, you don't pay taxes. Oh my god man, I hate rappers. Oh my god, inani drain afya. Kwa nini usimbe tu trap, uka change anga. Swezi kushare maujanja na hawa trained actors. Naona bishungo mechoka mikazo. Naona mabundo na soma mitajo. Sikuru puki mana ujuzu mekubuu. Mapinge waruki fundi kama konda rosajo. Nikona uuni wanatokwa na jasho. Kuchonga vinyago na ususi wa kuchosha vinabo. Nikona otunzi wanofoka milazo. Ojechoka kuhaso kama yuzi kosa nilako. Sume ni introduce haya ni postbus. Na ubisho wote unaitwa Cosmas. Haujui cross multiplication board mass. Na ukileta uleja uleja na kupost twice. Nacha prints kwenye daftari documents. Nembo ya jiji mfano askali monument. Shida zikileta ngori nisi shake. Na napiga story utadhania ukote PB Tech. Leo ananita bar builder. Level 5 sorcerer kutoka far future. Alien, Illuminati, Dakar nyumba. Area 51, 666 of Bermuda. Nina kia tu hawezu kavaa njuka. Asa unefanya rap sababa njaya fuba. Tofauti yetu ni kwamba sanaa yangu kubwa. Heavy element iliozaliwa baada ya star kufa. Chukua lesu ukiona utuli na majasho. Leo kwa tupo vizuri kwenye haso. Kwa hiyo unapo niletea kiburi na minatu, nita kusimamishe shuhuli kasabatu. Ipo bari ya wakubwa wakitaa fulani. Mistari ikani metafuna daftari. Usipo kuja na gadi na miradi ili mradi. Jumla ntagawa kwa idadi uwe wastani. Nene apagawe na hizo cool trends not for me. Because now I have a new friend is called money. Born in the wrong era. So I'm a chiwi my cool age. Still now the new age is so funny. Thamane hisa nani dili ya minoti. Milioni siri ya utajiri wa mabosi. Neza fanya uone na experience msosi. Bada njaa kali mini Shakespearean ghost bro. Ono natoa machozi na jasho kwa mana. vigezo ni vingi vyote ni navyo na sasa na maujanja ya lohodhi kiwango hakopi kinabo wenzio hawa niombe kolabo ni lana huyu jamaa amepinda na itaji cardio na tatizo spigagi pasi mitandio nina shehena imeshiba sitaki salio vile mechagua kwa neshima karastafario nane doseto kwa hii scenario nane na kadi ya mchezo na mindo champion sbemberezi wa rembo misio mario ukiendekeza miskembo misina ufagio juju na njugu za sungu sungu wazwezi pair hii fence ni ngumu ndugu hawezi kwea Van Gogh na wapa kizungu zungu nkishedi layers atuko sawa minungu nungu we teddy bear ugopa mapai Pythagoras mashwodinga my documentary flani kwenye monitor. No one is insane enough to battle me. I'm so scary. I wear my own mask for Halloween. Yeah, incarcerated stallion. And I keep it culture like I'm Italian. D-legendary come a home alone camp. I'm a Savio one time for the motherfucking champion. Deals are correctified schedule. Hata tukishiba tunaiweka high mbegu. Sinipime kwa tuzo niko certified. Kwetu mtani niko verified. So I'm very fine, thank you.